digniinta blizzard ayaa la dajiyay dhammaan Suulan arbacadii baraf. Xoog dabayaal iyo qabow daran ilaa 9 fiidnimo. Waaxda saadaasha hawada ayaa sheegtay in magaalada Sioux City la filayay inay hesho 3 inch oo baraf. Duuqa magaalada Sioux Bob Scott ayaa soo saray xaalad degdeg ah oo baraf ah. Baaqa degdeg ah wuxuu maamuyaha degashada gawarida ama ka tagida gaariga iyadoo aan lala socon dariiqa barafka, oo ay ku qoran tahay calaamada buluuq iyo cadan leh baraf baraf wata. Baabuurta waa inay degtaan dhinaca tirada lambarada tirada yar ee wadada laga bilaabo arbacada. December 23-da waa in loo raaro dhinacaha wadada laga bilaabo Khamiistii December 24-kii markay tahay 1 saac oo subaxnimada. Haddii ay jirta calaamada barkiinka baabuurta ee wadada, gawarida lama ogola inay degtaan halkaas, waa in loo raro meel kale. 15 qof oo kale oo ku nool Iowa ayaa u dhintay cudurka la yaqaan coronavirus, waxaana jiray ku dhawaad 2,000 oo cudur oo la xaqiijiyay muddo 24 saac gudahood ah. Saraakiisha caafimaadka ee South Dakota ayaa dadka ku borinayay in ay qaadan taxarada coronavirus inta laga jiro fasaxyada, iyagoo sheegay in isu imaatinada ay ku hanjabayoon inay dib u degaan guushii ugu dambeysay ee gobolka ee gaabiska infekshinada. Bishii December waxay laga calimadeeyay war wanaagsan iyada oo kiisaska cusub ay sii socdaan oo ay sii yaraanayaan aynin imaaniyan talaladii COVID-19. Waaxda caafimaadka ayaa soo wariyay in ka badan 500 oo qof oo la tijaabiyay oo aysan jirin dhimasho cusub. Si kastaba ha noqotay, gobolka bishan ayaa weli ka warbixiyay heerkii ugu sareeyay ee qaran ee dhimashada qofkiiba. Nebraska ayaa laga yaabay inay sii dhaqso leh u dabciso xayiradaha ay ku yaal fogeynayso bulshada mar labaad, maxaa yeelay tirada dadka la saxiyay coronavirus-ka ayaa sii waday inay hoos u dhacdo.